Ibambuzabi bambuza bitu mama kazai ayibamba ibambe nyowe kabyande meba inuna inunu karwa burugamba ibamba ibambe nyowe kabyande meba inuna inunu karwa burugamba
mukubwa wanjye garuko wanjye mama wabana banjye garuko muka abana bitu ni barira mama garuko rebera bana ba mukubwa wanjye garuko wanjye mama wabana banjye garuko muka abana bitu ni barira mama garuko rebera bana ba
yeah away for the first you left my side to go have to come back to look after children yeah when you got the need breath feed people hope you true one should have a wife so you have to take it even if you're busy but you make me crazy I like it delinquent I was innocent but it became efficient at the first time you were a genius some people said that you're marvelous they laugh at me because of family violence and yeah, that's just when you give them this sadness baby get serious not getting home is so obvious yeah it's that story let's go
gambo ndi kumanyangu ni bakunyamba kungabambi kibakomizana nayo kibari kugamba ni bakambaye
mukubwa wanjye garuko wanjye mama wabana banjye garuko muka abana bitu ni barira mama ugaruko rebera bana ba mukubwa wanjye garuko wanjye mama wabana banjye garuko muka abana bitu ni barira mama ugaruko rebera bana
abakaza bahati musubire ubagire kuri murembo kwa dotcom azabambi kuri ndi kubabika Siza yabatine sente utamanga nawe nakora biri kwanga utarireba abine sente ukabirukira ngo bote barazikozire kunda nanye ukundi tukwatani sente tukoreze ayibambe mundebe saka kwa kabakaza bahati kibagenda